your matter. Anything for your matter, I go die for your matter. Now say with me, I just wanna let you know. I just wanna let you know, I'll never let you go. I just wanna let you know. I just wanna let you know, I'll never let you go. Kama penzi lako sumu na lamba, penzi lako sumu na lamba, penzi lako sumu na lamba, hai lamba hai lamba yo. Kama penzi lako sumu na lamba, penzi lako sumu na lamba, penzi lako sumu na lamba, hai lamba hai lamba yo.
Penzi lako sumu na lamba, penzi lako sumu na lamba, hai lamba.